e garki on don kettino habaru sukabe umma torko studio kalangu waddanta on geccire hum mon hokka on habar on Aisha Madu hadda e mondi Farida mama fof ma Farida
fof ma Aisha no gonda
jantan Farida irde sigilaji gaddan e sukabe umma torke tintobe
men jahane on ton en zender ina it nyalale gar radio men jamene no ko woni yere majin hadda sukabe umma tobe de habar findo men jahane ton de maradi ina men jatta men kanno on do fedde sukabe umma to GCI men kantane ko men bo nyany fko woni Little Ball et Taekwondo.
Alarba bittido sappo e go o leru febriye du itti nyalne no rewbe no imma sukabe umma tore rewbe gadobe jande annal on en wadi julbe on der leedi duniyaru fu dum bedani rewbe ciube ir jande den en semme kam bedal semme kettino ko banni me hawama mo waddani me
j'adore la
te imidi piol chalali i jande annal do mi hin dum hokki yallawol bedude annal an gan du woni yeso fu hanne
base de tous les domaines
telecommunication
piol chalali golle non ko welkan sanni no wodi du umfani gam hande golle non ko senedo no wodi andol do majjun no wawi jo ina projet ji makko
il peut lancer ses projets
no wodi banna ciwudo ir gollal kiki mi subi o hebi fuko o rartata o lati ke ne o mawdo kanju watti an subude golle de
la filière de technicien
fan golle non ko na sai jangobe dudde fu worbe non gammu seminati der golle ka gammi holla ko hana worbe tan bota wadude dum hadda rebe ma
yon kuma semen jahana o agade stonto gettire wittine sukabe umma tore yimobe be gadi gilaki pirtol ko do sukabe umma pukinol hakkilo e jonde jam
nani no ngajobe da semen cetun ko ani se kare moddini me
e be kewi warbe to wete alliance française ngontonde agadez didi lewru fevrier ko jabbi dum enda gam batte notade hono noddangal ngado jimi ko wite rap e man kayan Ibrahim Moussa no halna en ko sabi
l'objectif attendu
tindi ko pirtol ko enim be wade der mun heba ummatore mayle jikkuji mu en kawanil tebe ben lato ummatore tindino ummatore latibe no tawra e tampiri
très vulnérable
himbe warbe be kettinake be nani be jabbi du kondan ko hala ele hirongo enda tindi jonde jam e fahande soda enda hakkunde sukabe ummatore
Nous avons été beaucoup
halaji mabbe yottike der nopi amin min keba jukuji bondi fu wopi fondi to den e jonde jam
de cette cohésion sociale
cette carave
yila rutini di holli nay neddo wawi jabude jonde bandum leni be no wontiri sana jonde jam e potal min bawa wadde gurdam am
pouvons pas vivre
jahangal endani no woni hore mudum e der bangeje tawat le commune mo agadez beydande sukabe ummatore tindi
jono kuma semen jahana o wuro agadez don sukabe ummatore kalali men do kettinaki radioji ko buri fo dudde hakkiloji mabbe fu kettinaki radioji kanju woni fijo cionninol balli fijoji fina tawa imma habaruji
nani no gacha beda semen kettino manni men gondo on tono giete do Mustafa Mamman Sani
radio ko hokkoto habaru yaade e himbe fu radio du barke mun no heewi sanne sukabe ummatore heewbe hande no ngatten do hakkille
sanu
dun jeewtaami sanne gambe ngattan taami habaruji kesi yewoji sukabe ummatore do fila golleji fina tawa e fijoji pirta
Spoosi
en dum hokkime be daari sanne der golle amen har ko darata kebol habaruji radio han pirtol koy amen
ti an
les jeunes sont
sukabe ummatore wakati gon sigilaji din jeewabe gam sigilaji ummatore pirtol bandu e ko nandi e mun no tawa dermo
foro e otro
ba ko tawa hande kullantare keewde ngada amdo filla ko hokkondirta habaru hakkunde himbe ko latil sukabe no golle dum sanne hada radio hettinede kanon woni internet kan don durbida e mudum sanne
personnellement
tam mido wawi wide ko kettinaki radio buitorake chagal sedam gam alla e golli tirdi jamani kesi ko warti jondo misali internet facebook whatsapp e ko nandi dem
le whatsapp e otro
fa barre joni radio ne heddi no jogi sigilaji lobbi jinniidi no wadde no ballaga mun do yaadu yeso e do fi jonde bibbe adama
andi ko bien non for
wi akanaade ni neddo hore mun firtama do hunde no latoto bi leedi lobbi denne on gi radio no wawi waldirde min to yaadu yeso di farjonde jan e potal kadi
radio hun non ko naywi fawar jondu no heddodi e darja mum jogino sembe de hadaybe be tokkido sigilaji ko radioji gonnonga
Der yewtere pindinol meɗen men gaddana on fedde de ɗum joƴƴinir dow inne suudu sukaaɓe ummatore. Fedde non wallirode sukaaɓe ummatore to maraaɗi ɓe ɗon keɓa nafuwa dow majjum sanne dudda fedde dende neɓa joƴƴinede.
Nonni non e onti fedde dennogon yaadugo yeeso sukaaɓe e gollal maɓɓe e dartol annal maɓɓe ko e atton e ngari maraaɗi. Gan caɓo ɓeydari semen kettina ko Mohammed Mamma waddini men.
Gam batte wallutude sukaaɓe ummatore ɓe laato mawɓe hooreɓe jango ɗum saabi suudu darindu dow inde maɓɓe to enɗam maraadi noɗon no waɗa kulle kewɗe ko hoorejo suudu ndu ennantanu maraadi mbiyeteɗo Mahamman Karmako Adamu Konate o wi wakkati non woni koɓe kokki sukaaɓe ɓen gam kayen dukondan heɓa ɓeydo heɓa feccare
wadde sukaaɓe ummatore ɓe nimɓe tikkinkiniɓe kottatawe bayle e yaadu yeeso heɓe nder mburdam maɓɓe ɓe gadda bayle e yaadu yeeso ɗum walliran cingol
campaniji.
Madame Nadiratu keddi ko heɓi har ɗon sawaraji lobbi tindi kañum e jande fo e gote o yoppay jaati o joƴƴini nokkure makko hokkore habaruji wiyetede aurore.com caggal mundu konda o waɗi nokkure to o birto pooli e dow ballaga suudu ndun ɗon ndu sukaaɓe ummatore.
JCA hokkiyan komi nder barki JCA mi heɓi ekkitinol yaadu yeeso imma ardangal har ko darata lumaako imma himɓe ɓe min gaddata lumaako he fama hoƴude haalaji yeeso himɓe kanjum hokkiyan laawol heɓude coggu imma yaadu yeeso gollirde an. Gollal ko woni ko maɗa iki ɓuranma gollal fuu ka a wallira hoore maɗa ballira leydi maɗa.
Ɗum ɗo suudu wiyetendu JCI daraki tan e dow janginol himɓe naadu konnan tindi ɗin endan Bahar ɗantani no jeeya e nduɗo suudu to endan maraadi omo lintana en ɗo endan kullantareje koɓe keɓɓe gaɗi ele hitande ƴaɓɓinde duuɓi naaɗi ɗe sappo e jeenayyi.
Moi Samu Mombare Jini.
Min keɓi min kokki ƴiƴam min mbuwi nokkuje gonndu min lamni min gaɗani awƴoɓe kaabu kaabu a deydeyta e jon en telem pirtol ko'e donoɓe awƴoru e ɗowtanodu laabi awƴaki
to makko kanko konate hoorejo suudu ndu endani koɓe ƴiɗi ɓuri yidde ɓe gaɗani woni hono maraadi laato tuugorde maɓɓe mawde hara filla golleji maɓɓe fof koɓe golloto.
Joni commencé mi natana on nder fijo coññinol ɓalli.
Nde fijo men ko tunnino ɓanni ɗon ɗe ñaami en yahi hoƴi ekkitunol go ko ina alvitriji capanɗe nayyi ko tayi kondo ton ɗe deyeri inneteɗo académie des armasio ɗon ɗon ɗe ñaami gudo fijo cesugo ittaɗo unneteɗum bum saye
har fijo latol bal neɗɗo lato bal non mo neɗɗo to go non gueteɗo Emmanuel Adebayor mo naati nder fedde latol bal ko olympia association ko leydi parakoy mo fayi waɗangoɓe fijo ko hitane guda fedde denni kayre woni fedde sappo ore ko o fayi waɗangoɓe fijo latol bal.
Ɗon min kantine habaruji men ko ska ummatoɓe se jeɗɗirgo to Allah yarima men jetti jettinatimo min jetti Aissa Garki ma